Indumiso nemibulelo. Ndingathanda ufuna indumiso phambi uba sithandaze indumiso 34. Olo luye lwabo luvuyo kum ngokunxulumene nokuhlwa kwangolwesithathu malunga noMoses. Oku umzana uFrank akufundileyo. Ifunda kusukela ekuqaleni nantsi indoda kwaThixo uDavid eyathi, indumiso 34, ndiyakumbonga uYehova ngamaxesha onke, ihlale isemlonyeni wam indumiso yakhe. Uya kuqhayisa umphefumlo wam ngoYehova, bova balulamileyo bavuye, menzini mkhulu kunye nam uYehova, siliphakamise kunye igama lakhe. Ngoku mhlawumbi yafika impendulo, kutheni? Ithi, ndamfuna uYehova wandiphendula, wandihlangula kwiinto zonke endinxunguphala zizo. Ngoku apha eli gama lithi ukoyika likhona kwakhona esalisilivile ngokwakuhlwa nje kwakunjalo ngendoda kaThixo uMoses. Uxolo uAbraham kwakufundwe kuMoses uthi ubumnyama bangena waze woyika okanye ixhala langena. Apha kumele uba kwahlukanga kuDavid. Uyayibonakalisa apha uthi, ndamfuna uYehova wandiphendula, wandihlangula kwiinto zonke endinxunguphala zizo. Ngoku kwakungekho zintyatyambo okanye yayiluvuyo kakhulu, kodwa wayenxunguphala esoyika. Kodwa siyazi uba kunjani, andazi uba kunjani kuwe intliziyo yakho, kodwa amanye amaxesha ndiyoyika, ndibe nexhala entliziyweni yam, uloyiko nexhala, ngokuba khona into ezayo ngexesha lesilingo, ngexesha lembandezelo. Kodwa apha kule ndoda kwaThixo singathatha nje ulunyukiso nomzekelo malunga noku akwenzayo kuwo onke amaxhala nobunzima. Uloyiko lwafika. Uthi ngamaxesha onke ndimbonga uYehova wandiva. Apha kuvesi 1 ithi babheka kuye bakhazimla ubuso babo ababanazi intloni. Inkosi yamva yamsindisa kuzo zonke iinxunguphalo zakhe. Ngoku eli gama unxunguphalo koyika, siyazibuza kwakutheni uThixo uzayivumele le nto kuwo bonke abakhonzi bakhe nakuwo wonke abathunywa bakhe ukuba beza kwezinto. Kodwa uyazi uThixo wayeyihlelile mhlawumbi. Apha sivile ngoAbraham. U-Abraham zange afuneka akhalaze ngolo hlobo. Sivile ngolwesithathu ngomzana uFrank, yayintle kakhulu. Ubumnyama bangena, lwangena uloyiko. Apha kuDavid ngokuqinisekile zange ahambe kwintyatyambo nje, kodwa wahamba emevini. Kobomi siyabona uba kwakungekho lula, kwaye le ndlela kubakhonzi bathixo zange belulwa. Amadoda kwathixo kwakumele ahambe le ndlela. Kutheni? Ndicinga uba naxa sinozisa amanye amadoda kwathixo sibone ukuba babesoyika kanjani. Apha iyaqhubeka ithi, isithunywa sikaYehova sabangqinga ngenxa zonke abamoyikayo, uverse 7, sibahlangule Uverse 8, vani bonu kubulungilu Yehova, ayiyo lolomfo ozimela ngaye. Moyikeni uYehova nina bangcwele bakhe, ngokuba akana kuswela, abana kuswela abamoyikayo. Ingonyama ezintsha ziyaswela zilambe. Ke bona abamfunayo uYehova basweli nanye into elungileyo. Izani bonyana phulaphulani kum, ndonifundisa ukoyika uYehova. Amen. Ngubani na umntu obungxameleyo ubomi, othanda imihla yokubona okulungileyo? Gcina ulimi lakho ebubini. Lo ngumyalelo okhethekileyo. Gcina ulwimi lwakho ebubini, umlomo wakho ungathethi nkohliso. Suka ebubini, wenze okulungileyo. Funa uxolo, uluphuthume. Ndiye ndazulazula kula mazwi nakumacebo akhe. Le ndoda kwathi kasinika a, asina ukuthini kodwa sikuthabathele entliziyweni. Sithi kuthi nge ngala mazwi siwabeke kuthi umntu ngamnye. Apha sivile ngolwimi, kunjani ngolwakho ulwimi? Uthini ngeyakho imilebe, ndithini ngeyam? Kunjani ngoxolo? Mhlawumbi abanye abalifuni, kodwa siyalifuna. Ukungavisisani kuluhlazo kakhulu. Intuthumbo enkulu. Yindenza ndigule. Ngaphezu koko, iba buhlungu. Abanye abakwazi ukuyeyisa loo nto. Kodwa apha ithi, gcina ulwimi lakho ebubini, umlomo wakho ungathethi inkohliso. Suka ebubini, wenze okulungileyo, funa uxolo luphuthume. Amehlo kaYehova akumalungisa, iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo. Elizwi lililela uncedo. Umkhonzi kaThixo ufuna into ekhethekileyo. Sonke siyazi xa singekho sezidingweni, asidingi ncedo, akumele sikhalele uncedo. Kodwa ndicinga xa usentuthumbeni ukwimeko ezibuhlungu, mhlawumbi ungakwazi uyilawula imeko, uye uqale ukhalele uncedo. Nonke niyazi uba kwenzekani ngelo xesha. Kungenjalo utshaba liya kungqinga. Kodwa apithi, amehlo kaYehova akumalungisa, iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo. Ngoku le yinto entle. Amalungisi akadingi ukuba oyike. Ayazi uba awungena kwizinto ezithile. Xa athi akhale, inkosi iyakuva. Inkosi iyakuva. Kwaye ngokuqinisekileyo ndiyakholwa uThixo wabanceda. Iqhubeka ithi, ubuso bukaYehova bujonge abenzi bokubi ukuba akungqumle ehlabathini, ukukhunjulwa kwabo. Akhala weva uYehova wawahlangula ezimbandezelweni zawo onke. Usondele uYehova kwabanhliziyo zaphukileyo, abasindisi abamoyikayo utyumkileyo, abamoya utyumkileyo. Indumise nembulelo. Into le emangalisayo. Qhubeka ithi, buninzi ububi obulihlelayo ilungisi, ke uYehova ulihlangula kubo bonke. La ngamazwi athuthuzelayo. Kwaye inkosi sele isinika namhla. sithandaza uThixo uba sibe nelizwi lakhe. Ilizwi lakhe soloko lisinika amandla amatsha ukuba singeza kule mihla. Asikho kwimihla lamadoda, kodwa sikule mihla. Le imihla, imihla yethu, ixesha lethu esilifumeneyo, esibekwe kulo, njengokuba babebekiwe kwimihla yabo. Ngoku uThixo wakwenza ngolo hlobo, kwaye asinakutshintsha. Kumele sihambe le ndawo esibekwe kuyo ngoku, kwaye ndicinga uba senze okulungileyo. Ukuba sijonge oku David asibizela kona apha, wayenamava alungileyo noThixo wakhe, wayenamava aphilileyo noThixo ophilileyo. Kwaye ndicinga uba asinawo amava angcono ngaphezu kwakhe kula ayenawo noThixo ophilileyo. Yanga angaba nathi njengoba sikhala kuye, nje uba sivalisa izililo zethu, sivalisele uncedo. Yanga angava ngentliziyo yam yonke. Kubhaliwe apha, amehlo kaYehova akumalungile, iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo. Oko kuyamangalisa konke sinako kwintliziyweni zethu. Masimeni ngoku emthandazweni. Bawo, siyakubulela ngale yure yobabalo, ngobudlelwane esithi sibe nawo omnye komnye. Siyakubulela ngelizwi lakho elihle lingcwele. Siyakudumisa, uthethile nathi kwaye uqhubeka uthetha. Sikelela abazali bawo bonke abawukuza bezovila izwi lakho Nkosi. Yanga nganjalo, sinike indumiso kuwe, sihambe nawe. Nantoni na ukukhanya kufikile ebumnyameni, unguThixo wethu, wena wedwa uluzuko, egameni likaYesu. Amen, amen. Ningachopha phantsi. Nayibongwe Nkosi ngawo wonke amazwi azukileyo esiwavileyo. Intuthuzelo enjani kukungafihliso kunjani okuvele elizwini likaThixo. Nithe amaxesha amaninzi ilizwi likaThixo lithi nokuba besityhafile lisenze ukuba sibe semandleni. Xa sithi silwamkele ngokholo, ngoku sifumana amandla, ngoku siya kuphakama sibe namandla okuqhubeka phambili. Omnye umbuzile kule mihla, ndazi noba kuyizolo kanye namhlanje, malunga nexesha elizayo, ndathi ukuba uThixo akananto ayicebileyo, ngoku utshaba belingena ukwenza okuninzi. Ndacinga ngoYobi, umzana uRusi ufunde ngoDavid. Kumele uqaphele kakhulu malunga nobomi bala madoda kwaThixo. Kwakungamaxesha anzima kakhulu kulaa maxesha, kodwa babe noThixo. KwaUThixo waqinise ukuba bancedeka. Incwadi kumaHebhere sivile ukuba sinelifi elisingqongileyo lamangqina, endawanyulayo ngokuqokelelekileyo ngokupheleleyo uThixo. La ngamadoda ethi inkosi ngawo kumprofethi uIsaya, kuchapter 43 umqolo weshumi. Ningamangqina am, utsho uYehova, nina ningumkhonzi wam endimnyulileyo, ukuze nazi nikholwe ndim, niqonde ukuba ndim. Phambi kwam akubunjwanga Thixo, nasemva kwam akuyi kubakho namnye. Amadoda uThixo awamisileyo la athe athetha ngawo, la athe wamisela ubungqina bakhe kulo mhlaba, ningamangqina am, utsho uYehova, nina ningumkhonzi wam endimnyulileyo ngokuqokelelweyo ngokupheleleyo. Xa umkhonzi kaThixo elapha emhlabeni kumnqophiso omtsha, ithi iNkosi kwabo ibabizileyo, ningamangqina am, lindani eYerusalem nide nombathiswe amandla avela phezulu. Okuninzi kungatshiwo, kwakukhona ilizwi amehlo am awela kulo, khawuleze ndilifunde. Incwadi yesibini kwabaseKorinte, isahluko sesine, umqolo wesibini, uPawulos uyabhala, sisuke sazilahla izinto ezifihlakeleyo, ezintloni, singahambi ngobuqhetseba, singalikhohlakalisi ilizwi likaThixo. Gxebe kwincwadi yesibini kwabaseKorinte, isahluko sesibini, umqolo wesine, uPawulos uyabhala, kuba ndanibhalele kubandezelekeni nasekuxinezelekeni okukhulu kwentliziyo yam, ndineenyembezi ezininzi, ndingenzela ukuze nenziwe buhlungu, ndisenzela ukuze nilwazi uthando endithanda ngalo ngokugqithiseleyo kwaye amadoda amakhulu akwaThixo. Indoda enkulu yakwaThixo iye yajongana nazo zonke ezi zinto. Ngoku kwindumiso 34 indikhumbuza ngesibhalo esisawuya kuyo nje ngethuba, kuZekariya chapter 4, ndicinga kakuhle kakuhle ngomqolo wesibhozo. Oko ndithenangena kwesi sakhiwo bendicinga ngelizwe likuZakariya isahluko sesithathu phaa yimeko, kodwa phambi basifunde isahluko sesithathu sawufunda imiqolo yokugqibela kwisahluko sesibini, ishumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe. Ndingaya kuso sonke isibhalo esele sifundiwe. Mandongeze oku nje, uZakariya isahluko sesibini, umqolo weshumi elinesibini noshumi elinesithathu. UYehova uyakumdla ilifa uYuda isahluko sakhe emhlabeni ongcwele, abuye ayinyule iYerusalem. Nje ingcinga apho, sonke siyazi abantu bakwaSirayeli babuyiselwe kumhlaba wesithembiso, emva koko lathatyathwa ilifa labo elasemhlabeni. UThixo ubona abo njengelifa labo aze akungene kubo njengemihlaba engcwele. Kwesinye isandla ubathatha njengelifa lakhe kwelinye icala. Andazi noba ndizenza ucacileyo. UYehova uyakumdla ilifa uYuda isahlulo sakhe emhlabeni ongcwele, abuye ayinyule iYerusalem. So siyazi uThixo wenze isithembiso kwaye abantu bakhe bayakubuyela kwilizwe elathenjiswa kuAbraham noIsake noYakobe. Xa bebuyele kulaa mhlaba banyathela kwimihlaba engcwele, uThixo uyakubagcwalisa abo bantu njengelifa labo kumhlaba ongcwele, ayinyule ngokutsha iYerusalem, abo babuyela phantsi kwezithembiso ezingcwele kwimihlaba engcwele uThixo ayithembisayo. Ngoku uThixo uyabenyula phayana kulaa mhlaba ungcwele. Ngaba niqondile oko? Elo lilizwe elimangalisayo. UThixo akabavumeli nje abantu babuye ukuze babe nenkululeko, kodwa uThixo unecebo ngabo ukuba babuyele kulaa mhlaba ungcwele wesithembiso ukuze ahlale kubo njengelifa lakhe kulaa mhlaba ungcwele. Kuyafana nakuthi sonke ngokomoya. Emva koko kuza umqolo. Mayithi tu yonke inyama phambi kweYehova ngokuba esukile ekhayeni lakhe elingcwele. Ngethuba uThixo kwenza oku, yonke inyama mayithule phambi kweYehova ngokuba esukile ekhayeni lakhe elingcwele ukuze enze okwakuthembisileyo. Ngokuza elibali ngesithunywa senkosi elinika umdla kakhulu. Ithi apha kwisahluko sesithathu, iqolo lokuqala kwesihlanu, wandibonisa uYoshua umbingeleli omkhulu emi phambi kwesithunywa sikaYehova. USathana emi ngasekunene kwakhe ukuze amchase. Wathi uYehova kuSathana, uYehova makakukhalimele Sathane, akukhalimele uYehova oyinyulileyo iYerusalem, lo akasikhuni esirholwe emlilweni na. UYoshua ke ebambethe iingubo ezingcolileyo wema phambi kwesithunywa. Saphendula sathetha nabemiyo phambi kwaso sathi, zisuseni iingubo ezingcolileyo kuye. Sathi ke kuye, yabona, ndibususile ubugwenxa bakho kuwe, ndikwambese ngeziqaqambileyo. Ndathi ke mabambeke unkontsho oluhlambulukileyo entloko. Bambeka ke unkontsho oluhlambulukileyo entlokweni yakhe, bamambesa ngeengubo. Saye isithunywa sikaYehova simi. Apha zinto ezimbini. Ndawo yokuqala, uSathane ume ecaleni kwakhe ezokumtyhola kude ngoko kwenziwe olu tshintsho. Waba nengubo eqaqambileyo ebekwe kuye. Ngoku inkosi okanye isithunywa senkosi sama ngecala lakhe. Isibhalo esinika umdla kakhulu kwisityhilelo, isahluko seshumi elinesibini, uSathana umtyholi wabazalwane yakukhutshwa. Inkosi uYesu ufile, Gxebe, inkosi uYesu yathi, ndimbonile uSathane ephume sihla ezulwini, esiwa evela ezulwini. Akayi kuhla kakuhle, kwaye ndiyathemba xa esihla uya kubetheka ngokuqinisekileyo ngendlela iBhayibhile exela ngayo. Oko andikunqweneleli kongcwele, kodwa kumtyholi ngokuqinisekileyo singamnqwenelela. Xa liphelile ixesha lakhe uya kukhutshelwa phandle njengombane, itsho inkosi. Apha ithethile inkosi, apha yayisisithunywa senkosi, inguThixo othethayo kubantu abenyuliweyo bakaThixo abaya kuthatha iindawo zabo emihlabeni yesithembiso. UThixo wayezabathatha njengelifa labo emhlabeni ongcwele. Yonke inyama iya kuthi tu phambi kwenkosi. Ithi emva koko wandibonisa uYoshua umbingeleli omkhulu emi phambi kwesithunywa sikaYehova. USatan emi ngasekunene kwakhe ukuze amchase. Wathi uYehova kuSatana, uYehova makakukhalimele. Uyaqaphela uba ithetha uthini. Incinga iza kwabo bamoyikayo. Siyabona kwiyure yengxaki, kwiyure embandezelo, uSathane uyalela ukuba athule. Inkosi inelizwi eligqibelayo kwabayo, ayinoba yenye indlela. Emva koko wakhululwa, emva kokukhululwa uYoshua kweli thuba wasusa iingubo zakhe ezingcolileyo. Ngethuba ezangubo zingcolileyo zisuswa kuye, kwase kuphelile ke ngokubanga kukaSathane. Mele uqaphele ke ngoku xa le ndoda iyayisembathiswa ngeengubo eziqaqambileyo. Qaphele oku, wayingenako. Kodwa isithunywa senkosi sasime phaya siyalela lo wayime phayana ukuba amnxibise iingubo eziqaqambileyo. Ngethuba uYoshua wayenezangubo, yayingekho into eyayishiyekile kuSathane ukuba ayibange. Wayengenakubukela isithunywa senkosi esasime noYoshua simnceda. Singenelela inkosi iyalela, inika umyalelo uba khulula iimpahla zakhe. Oko uSathane wayengasafumaneki kwelo thuba, kodwa yayisisithunywa senkosi kuphela esasime naye. Uba uyaqaphela, nguYesu inkosi yethu ema njengombingeleli elamlela wena. Kwaye xa umtyholi esibeka ityala, inkosi ikhona, inkosi egwebelayo, inkosi ngegazi layo laphalalayo emnqamlezweni eCalvary lasihlawulela sonke. UThixo uthatha indawo kwabakhe ukuba bathe babuyela kumhlaba wesithembiso ongcwele. Kwaye kusengenzeka ukuba uSathane azothi nantsi into ethile nento ethile, apho isithunywa senkosi siyakuza sithi, thula wena, akukho oku, akukho nokuya, apha ngabantu bakaThixo ababuyele emihlabeni engcwele ngokwesithembiso. Kwaye nantsi inkosi egwebele abantu bayo, inkosi ebanga abantu bayo emhlabeni engcwele, njengoba kubhaliwe kuba makathi tu, kwaye kumele nje ahambe. Wayengenakuhlala, wayesebukhoneni benkosi. Ithi apha inkosi yathi makakukhalimele Sathane, ukhalimele uYehova oyinyulileyo, akukhalimele uYehova oyinyulileyo iYerusalem, akukhalimele. Kuyafana newaka elanyuliweyo. Ngethuba uSathane efuna utyhola, mhlawumbi efuna ukuzithethelela into ethile, inkosi umsindisi wam nawo waliphalaza igazi lakhe emnqamlezweni eCalvary ngenxa yethu sonke, athi aba bantu uyamyalela athi mabathule, aba bantu banjengehlahla elanyulwe emlilweni, elibizwe nguThixo, elixolelweyo, elimiselwe indawo engcwele. Sibona kanye kuba uSathane akanakuba nagunya nabango. Sibona kanye ukuba umtyholi wayengenakuthula ukuba iingubo ezingcolileyo zikaYoshua zazingasuswanga. kodwa ngela thuba walahlekelwa kukulunga kwakhe kwamela amke inkosi yashiyeka pha kwade kwasekupheleni. Qaphela njengoba le ndoda yayingambathiswanga, uSathane wayesejongile kodwa ngethuba ambathiswayo inkosi yiyo eyakhangelayo ngokuba wayengekhoze kodwa wayembathisiwe ebukhoneni benkosi, wayembathiswe ngengubo eziqaqambileyo ubukhona benkosi. Into enye yenzeka kuwe, yenzeka nakum, yenzeka kubo bonke abanyula bakaThixo, abantwana abangabenyula. Kwaye naxa oko kubhalweyo kwisitshilelo isahluko seshumi elinesibini sawufumana ukuzaliseka kwazo kuba umtyholi uya kukhutshelwa phandle kwaye uya kuba nomsindo ongaphezulu kunangoku. Lo mxholo iye abankulu kakhulu kum, ke kwaba lukhulu kum uba umoya kaThixo uyakukhokela. Andazi nobe ndiya kuwathetha la mazwi ngokuqiniseka ukuba ilizwi lentshayelelo belingafundwanga. Kum ibisisiqiniseko, isithunywa senkosi singqonge abo bamoyikayo. Kwaye siyazi kumnqophiso omdala, isithunywa senkosi, isithunywa somnqophiso yayikukuzibonakalisa okubonakalayo koThixo ongenakubonakala. UThixo uqobo lwakhe utyhilwe ngendlela yesithunywa. Isithunywa senkosi ayingo Gabriel okanye uMikayeli, isithunywa senkosi sisithunywa somnqophiso, inkosi uqobo lwayo izityhila uThixo, ezityhila ngendlela enokubonakala. Njengoba wathetha kuAbraham, njengoba wahamba egadini, njengoba uMoses wambona wayibona, njengokuba uYakobi wabambana noThixo, wabambana nesithunywa wade wafumana ulweyiso. Ngoku siyazi kuba yayinkosi uqobo lwayo eyayiyalela phaa, uhama phaa wabona, wayalela umtyholi ukuba athule ngokuba uthethile. Emva kuba ethethile onke amadoda nditsho noSatan ayethulisiwe. Xa wayiyalela uba makususwe iingubo ezingcolileyo zale ndoda kufakwe iingubo eziqaqambileyo, kwakunjalo. Kwaye phantsi koko kunjalo umtyholi kumele athule, nathi xa ethetha kumele sive, sikholwe, sikwamkele intliziyo yethu yonke. Izilingo ziza naphi na, kodwa uDavid yayindoda owakhe wanentshukumo ezinintsi ebomini bakhe, amava amanintsi, kodwa oku wakwenzayo wabeka ithemba lakhe enkosini, yena lo wayekholwa kuye. Azange ayeke ucula indumiso. Wayenokuyeka mhlawumbi xa wayeneminyaka engamashumi amathathu okanye mhlawumbi kumashumi amathathu anesibini ngokuqinisekileyo, wama kwade yayi-150. Lowo ngumlinganiselo mde kakhulu. Wayekwazi oku uThixo amenzele khona. Singathini thina? Thina sikhonze inkosi, kumele siyikhonze inkosi sisuke ekukholweni size ekuboneni. Sivile ukuba kumele sibe nomonde. Ayikho enye into eshiyekileyo kuthi kodwa kukucela inkosi ukuba isinike. Kwaye ngokunjalo amanye amazwi esiwavileyo ukuba nomonde, yintoni eshiyekileyo kuthi kodwa ukucela inkosi uba isinike umonde olungileyo kuyo yonke into, ukuze sinyamezele ithi Nkosi isembathise ngengubo zomsitho kude kungabikho nto etsholeka efunyanwa kuthi. Inkosi, ukuba inkosi isigwebele ngokugqibeleleyo, isingcwalise ngokugqibeleleyo, isihlambulule ngokugqibeleleyo, bade abaninzi ukuze umtyholi kumele uba agqithe. Siyazi ngoyuphi, kwakungekho nasinye isizathu nakanye, kodwa umtyholi wahlasela weza phambi kwenkosi wathi, le ndoda ikhonza nje kuphela kuba inezinto. Umnike yonke into. Yonke into ingobuhananisi. Kora, ndivumele ndihlasele nje. Ubone uba kuza kwenzekani. Inkosi ngenyaniso yakuvumela. Oko kokungenakuqondwa, kodwa uThixo wazi ukuba umtyholi angenza oko akwenzayo kuyo, kodwa uyawuqhubeka emkhonza kwaye kwenzeka. Wathi, ndiyazi uba umhlengi wam uhleli. Xa wathi ndiyazi uba umhlangulo umlamleli wam uhleli, uSathana akuthiwa zange akujonge oko kunjalo. Kodwa wathi ehleli phaa emthuthwini apho wonke umntu wayemgqitha enikini intloko, wathi, ndiyazi ukuba umlamleli wam uhleli. Zange atsho nje abantu abathathu ukuba ndiyamazi umlamleli wenu uhleli. Wathi, ndiyazi uba owam umhlanguli uhleli. Bazali nodade, oku sisiqinisekiso somntu ngamnye losindiso kuThixo. Akuthethwa ngeninzi, kodwa umntu ngamnye isinye. Ndiyazi kuba ndingumntwana kaThixo, ndiyazi kuba ndihlanguliwe, ndiyazi kuba ndisukile ndigqithile ekufeni ndingene ebomini. Ndiyazi uba uzisusile iingubo zam ezingcolileyo wandipha iingubo zosindiso. Ndiyazi ukuba umlamleli wam uhleli. UThixo ufuna ukuthatha indawo yokuhlala kwabanyulwa bakhe kwimihlaba engcwele ababuyele kuyo. Njengokuba behlala emhlabeni, yena uhlala kubo. Emva koko uThixo akanamdla emhlabeni, ubanikile umhlaba. Unomdla ebantwini abahlele phaa emhlabeni, hayi umdla kakhulu emhlabeni uqobo lwawo. Njengoba kunjalo kweli xesha, uThixo unabantu ababuyela emhlabeni yesithembiso esingcwele. Lena yimbewu kaAbrahama. UAbrahama apho kwakungekho nto uba ayithembe, kodwa wakholwa kuThixo. Ngokuba usabona ipesenti enye yethemba okwakwanelanga nakanye. Kuqala kuphela xa ipesenti eziyi-100 sele zihambile, ngoko akusekho themba. Kulapho kuqala khona xa kungekho themba, apho engenakwenzeka ibe yenokwenzeka. Kulapho uThixo angena khona, yiloo kulapho abonakalisa igama lakhe khona. Yiloo nto ukuba ndinethuba lokuqala, ngoko besinokuqala phaya, asinayo ngoku. UThixo ukukhathalele oko kwaye kulungile oko. Ngoku masibone ukuba uThixo angalisebenza na ukholo ngaphakathi kuthi ngokushunyayelwa kwelizwi lakhe. Nawuba siyamana elizwini lakhe siye phambili. Umzalo Schreider uye wagqininisa ukuba kumele sine kwizilingo zethu ngoncedo lwenkosi, ukuba isilingo sothabatha ithuba layo, uThixo ungenelela azukise igama lakhe. Njengesikhuni esivuthayo sisuswe emlilweni, ngalo mhla siyawubandakanywa kwisihlwele siyawube sinikwe inyweba loba sibonakale phambi kwetrone, sembathiswe ngelineni ecikizekileyo, sicula ingoma yemvana. Umkhulu uyamangalisa wena Thixo onamandla onke. Ilungile yonke imisebenzi yakho. Wena kumkani wezizwe. Apha kwesi sihlwele uThixo uyasifaka. Ngobabalo. Hayi ngenxa yam, hayi ngenxa yakho. Kodwa ngenxa yoko akwenzileyo kuYesu Kristu emnqamlezweni eCalvary. Isithunywa senkosi singqonga abo bamoyikayo sibahlangula.